tu vois soi. Na 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 na. Mulungi techari kizibu kunze na ye neyagala nsoke netegereze ndeto mulungi ngaddala yoyo kakasa yono omuyuwa kamazino ganywa okulinda chikulu kati nange nsuza na lulungi eka mukama wamanyi umulabe yena bwaya kaya kana
kulikyo mwesungo okulaba omutwe yandalula waka oye yasu bizokunjagala okutusa indi.
Tambula ya kutonda ye ya kuwa banange laba mafiga alinga chupa ya Fanta atebwa mwenya ebizibu biduke wange esa nyuneri mbugana chitundu kunze watoli baby obula mbunka rubira nyo walunjiwa oli mulunji te walia kwenkana
kulijo masungo kulaba omutwe ya ndarula waka oe yasu vizo kunjagala
chali kubusa busa ono ye wange gwenonze mubanji kati ogwange gwennino kukola gwa kulaba nti simujuza mu buli kimu nomukwano mujudo kufayo kuba abambi yaleka banji nyo nayagalanze nampo mukwano omunjo gukulukuta nayagalanze nampo mukwano omunjo gukulukuta
kulijo mwesungo kulaba